nani yo kanye off. Dano wuto kilanga toki mare. Agombo kisi chini ya misoto. Wanji yari yo hera tope no miwa. Kaonge buti kendo kora tuo. Hey. We abara koyo chama mama. Eti chpachala almukalo o. Mabilo mane makoro isatona. Love it to getting stronger, pile, mama, pile. Namaliza kazi nyumbani, nije, mama, nije. Police na guitar, iyo twaimba huku Afrika. Police na guitar, iyo twaimba huku Afrika. More stress room hotel. Adiera nani mami niko sawa. Hera migwe the goneti achwe. So fly ni kani na mabawa. This kind of love. Mina wewe tunapenda na. There's no place I'd rather be. Love it to getting stronger. Pile, pile. Namaliza kazi nyumbani nije, mama nije. Police na guitar, ndio twaimba huku Afrika. Police na guitar. From the bottom of my heart.
Music is antima. Music is kemkem. Music is sikuku.
Kawono eudio cheng marudwa yesondo kodano. Ono malicha inyapindu todonge pako. Malaika bende poyo. Ya bongo kwenye joma chungi peyo kawono eudio cheng marwedwa yeso doko dhano ono malicha inyapindu todonge pako malaika bende puoyo dongo dogine ya bongo kwenye joma chungi peyo